Bayona. Bad man in a di place, so oh. Imetimba mina jeshi,
jeshi.
Mfuko nini na cash nina do. Mambo yote ya kun plenty, plenty. Nakula sembe, nakula dola. Pombe na nyama choma. Mina piga pepe zilizonona. Wanaona gere tana shadona.
Position.
Girl, them wanna wine kwenye flow.
24, 5, paka machoko.
Keshe mpaka iwe kesho, yani leo. Shoka liyo.
Unani suffoke.
Shoka li, yani leo. Shoka liyo. Girl, them wanna wine kwenye flow, yani leo. Shoka liyo.
Oh God.
Shoka li, yani leo. Shoka liyo. A bad boy wame jack wame dance. Hey waiter, bring me some liquor. Nichanganye kichwa nikamshike mama sita mwenye chuchu saa sita. Made in Africa. Akitembe ya ndo na kiuno cha kushika girl. Shut up boy on the dance floor. All my sex ladies on the dance floor. I give you all you wish for. Yani ni magapo couples. Hakuna single. Shika wako, cheza nae wimbo. Shike utakapo, baka kwenye chimbo. Kwa minato kama mna ulimbo.
Ulimbo.
1, 2, 3 for the show. Girl, them wanna wine kwenye flow. 24, 5
paka machoko.
Tukeshe mpaka iwe kesho. Yani leo. Shoka liyo.
Unani suffoke.
Shoka li. Yani leo. Shoka liyo. A girl, them wanna wine kwenye flow. Yani leo. Shoka liyo.
Oh God.
Shoka li. Yani leo. Shoka liyo.
A bad boy wame jack when you're dancing floor.